Picha afree suuratti akilishaa fi askarti ballaa waliin laalla. Kitaaba yoota lammeessoo buqqoo jaqa jeetu 1823 irratti akkuma sayiriyaan qabiis Elishaa dhiyaatu inni waa kadhate. Waaqa waa kana ballatuchi jedhe. Hojjum suni askartiin cufti lafa arguu daddabde. Elishaa dhaqee na guyyaa jedheen anatti gar nama isan feetanii isan geessa. Elishaa waa balla kaane cufuudhee Samaariyaa geesse. Elishaan waa kadhatee fi akka inni ilbanuuf jennaan sayiriyaanii haga dhiiraa nyaaba warra keessaa jira agarte. Hayyootii Israa'el ijjeessuu feete ammoo Elishaan sagalee nyaachisee waan dhuganillee kenneefi gadhiisa jedheen. Obboleeyyaan waaqii Elishaa nyaaf kennallee irriin jira. Hojja isaa dhugeeffanne wanni nu haaloo waliif fuunu hin jirtu.